singe n'okudda ku si naye ate njagala okuba akafaananyi ak'omukomubbi gwalesa awakawe nze kye mmanyi omukyala sigala naye kagamba kisenga nno bazaagenze nabba nadda mirembe wamma gwa amaziga gente ddala kye kikyosanyu ly'amalembo tunuulira abajja keesi gw'omulamu akwagalako ki ng'abaana okusoma obulungi ng'olunaku atunze enkaaga n'ebigalya ssawa walumbe ngalaba temukyazitwala gwe gy'otwala okuba ndi kintu kya nnaku ate mukwano gweyaba mu byanfuna gwe gy'otwala okuba ndi kintu kya nnaku laba ate mukwano gweyo ekimuwassanyu
www.mp3ugandanmusic.com